προφλαγέτου και το κοψίνο όχι το μονετούα το μετρενάγανε μάχανε και φανόνογουμε για το τούλο λετάγω και το πουνιούα τα μάταχε με το αλοβάρο και φορώσε με χάφε με το αλαχίβα είχανε η κουαλίου τάγω του γλούγι πουράν για το τούλο λετάγω τάχνα καλυφά που ενιώνω FM la hefgaui ki mua he tua ki tomo mui hea ofano he tomo mui whakawhikau wa iu whalevi ai ato tūru ki urunga puranga ki e mngaho pungipungi nei o hofi atu e tau whakala whalahi ki ato tūru os ki e mngaho pungipungi hau hau e pungipungi si mara tu hau hau foki e tomo mui ato tūru e hala mai yoki yoki e linga kua ina di hai kapi niusi e pungi pungi whakarata tuna wharawa pungu paku kaki whakapike ke wala pata ke lata me mga pungi pungi mai ka nei to hoko mei mga ahu e kai whakamita kei ta kei la e maa me au mai te muna usia mo e taunga velave mo ui nei liki o te whakau e ki mua hea tua ke hana whakaro wharai I runga hata tūra tūmu mui tiki tōko tā pia ni me hata tūra tūmu a whāua o mai ke ke tūmau e mirina me mawhora ka bata mai he kamtāng e tau ke hoko mai ke ahoni e sui whakausi fuku tu e e mahina whakamua he tau tōre ma fisi tau ahe mui ni e kau pia ni hae whenonga ni e kua ai fi mga hausi mahina ia ai fi mga hausi mga kopia ni whakaharaanga mai tau mamui hatu tūru ki hewa ha mna ia koe hatu tūru a a whiranaru hi atua ke mapini pōki tu mūma hi tuhi a evangalia mta ia wa vehanga whā tutu hi kamani tutu hi whaikupu hama fulu maua ki whakausi mai whaikupu hama fulu matūru evangalia Rewe hara whā, kama tutu e whakupu mō whumaua, ka whakausi mahe ua whumatoru, ka e whakamamawha, ke whahe kupu mawauru mahiwa mō i ua fūru. Ia ha tutu a whirangaru mai pungpungi nei, mai tō kupu heiki, mai ha tutu a tō mumbui. Kai whangi ha tutu a whakahoroka nei ki ta lorong amore mori mai riu ngi atatu koe e tua tapu koe ha matura iki i hawa spata koe me hawa li rifu tu urangi o i tulo ki toko noang ko me ki a matura ki riu whakatatatu ki hawa navi Nata ia mai whakamuni nāanga ki pungpung i hila taong. Pihini mula tōru mwha nōngonongo mai. Ia mga pungpungi nei. Ki hawa a whina ngāro hua ama muna ki ke whakamatarai. Ki rangamata ia ki tamu mui ha mula tōru ki maa me aho. Pihini me long he tau hawa i whenonga ni. Kaui ki he... Mui me maro pia ni mai me hawa mawhara ki runga ya mau tōra tō mo mui ki tō ahua mori hanei kua mua ya fōu me mamna ki fōki mai tō ngahua ki mā me hawa ni o mniena ki runga e hawa mūtu ane whanonga nongo mai pia ni kia whangi whangi ya mau tōra tō mo mui tō loto talia hawa whanangaro Hawe kupu he mui ki a mamui a ia matoro e ngei i hako ni ki tu urangi. Amen. Nā wa mo e whakaheki ki mua e tua ke rorongu. Da io mi chiamo fa noi fai cupo un fuma hiva ne be mai qua tra ngai che la ua chi amo mui me ya chiao tu e che u mua mo ta sana chi he tau tangat tu e che u mua mo ta sana chi he tau tangat manga kupu manga kupu haia mō matua ki e la unga ha tau tolu ki e mraha punipungi ni to e ki aua mua mō tarafanga ki e tau tanga mraha ne uia i su e tau tutaki whuka mua uia ia mai fai matanga hua ia kua ama muna ki iei kua e whuka munuina ia lau tolu ia eke mō tau tarafanga tangata. Furufuruala e ui heiki. Hakua ui whakatonu ni aia ki e tau tangata fusika. Ki e kamatanga. Nai nangai kumi whakamua aia ki tau purotu ne aku e whakatofonu. Poko lautoro e tau takitaki ki e waha ki e lotu poko lautoro e tau eke poa poki to whasaio poki to sātu kaio nākai kai ui whakatono ni a ia ki e tau tangata mahani mo e whanua mahani mo e maimoan tau tangata takawhangaika e iroa e heiki mo e hana ka kanouho asi whiwhiria i ia e wahenga takata nei kua haere e su ka ta wawai kāri la ia kua whiwia i ia matakai nanga toko ua Simona mo Andrea e ka matakai nanga han kua lise roi ku penga ki e vai haku tō tangata takawhanga rua kua tlaanga i kia laua kia mui mai a kia au tō e kia wamua mō tafanga e tō tangata koe manako foki heia hea tua mai hata tōro tau mui whakawhikau he tau fōu nei koe whikau heia hei su nei tau seia i kamata mai kāre la ia Samaria Ioritana Iutaia mo Jerusalem ne takawhanga ia mai tau tangata mai kautu ia tua moi haia foki hana manako mātau tūru ki tau fūni kia takawhanga tangata ki e kumi ki e tamai ki e ku pengaro rahi ku e kautu hea toa ki e maua ai e lautoru e whakamuianga ki e maua ai e rukutoto mai he tau mena ku a pehia mai rore rore ai e tau mamui ki a rangona i foki e mafora hakiriso ki e tau mamui mana mana tupihia na kai a taua maka pisinga ki kamtanga e tau ni mana mana tu hokoro na kai a taua ki he kupo ni hiki takawhanga mai kautu hea tua takawhanga mai kautu hea tua e tōronga tau tangata fusika whārongoa ni tau tōru ni wate tau tonga po ke watu ki he wafu po ke watu ki he wholo matatahi ki he takawhanga mo rewekia ki he tau mamui e whenonga ni si ke ke he fōki e tau pange ne whakaonga e rotoru ke lata ma tau wahenga ika ki ke wharo pange kua whakaonga ki he tau matau kua fitahe tāranga tua he pārangi me whakamana i ai e matau e wharupangi tonga me anga me mahani koe kumi kumi ke wharu a pangi mahani mai do wharakoroa e poke oatu ke hi mai ka iki iki mo whakapanga i ka watu ke moan. E tau pohana ke ke, ke ako, mo i roa, e nono whanga he duwika, mai mga hao ka hake mai ai, e mui toa ke matangi, mai tafe, e me tau mna usia. Ka e furufuru ala e taka whanga e kariso. Liga onono atu ia, ki ala ua, e kua naka i whai ora ara ua he ahu ia. Kai naka i whiri e Iesu poka pehe kua whai poka naka i whai ora ara ua tau kupenga. Kai whakahoku atu ni e ia e hana whikau. Naka i whai manatu foki. O hei ni e tau kupu kua tō mai he hana angutu me uia ia raua. Mana mana tu ato tore mga hanei. Koe hana ne muka muka ai ki tari ai e raua ni. Naka kia mana mana tu a raua ki he haraua a mawhawa. Naka kia mana mana tu a raua ki he haraua a tau mui. Poki hei ngoa ne whakatari tari mai. Ke rata ia mwe matangahua nei kwa fifiri. Kwa fifiri mwe ui. Kia maua ai e tokoronga mai kautu he tua. Lahi malolo. Ka tafe mai malolo he tua. Mwe hana fka alofa. Ki hata utoro damu mui. Mwe mai kei fōki ki se tufto whāki e tau tōru mai wharu a matakaina. Koe maroro i e tua, maroro ngaro ne rongona ni e taua ke e taua a tau ma mui whaka whakau. Hei. Hei ei fōki e tau mga. Hei, ke mātu taki atu a taua ke taha mai taha. Homo atu ke ia kua whaere kua. Poko ia kua rore rore me nofungasi ke maama he aho. Kua naka i whaito whanga ke rewekia ke hana a mui. Ke manoro i he tua ni kua meiki ke vanga hau mai me meiki foki a taua ke vanga hau atu. Kua kupu ni. Hanani e pangi mitaki he tua kua hana kupu. Kua ngahua hua e maroro e tua me hana mana ki he hana kupu. Kua vunga hau ia. He. Kui kupu ia fukini na meki ki whitufuto whaki pihia ki hana utoru a tamu mui whakau. Ki mahaini he mua e taha me taha tungu e manako heiki. Me meka i foki ki whakahau hau ai e mamahi ki alo toro kua mamahi poke whakamakona e tau manako mai whangai e tau nganga halo toro kua manako ke longona ko e mena mitaki ki e whituwhato whaki e amamna ki anga he tua me hana langa matai mai tau mumui. Fai maroro e kupu. Ka eke ki e whakamori a daua. Ki a daua whakawhitu ianga mai e tua mo kirisu. Mo e kua eke fōki mo takawhanga tangata. Ka kano ni hako mana hae e maroro ke whikau he tua. Naka e whena taiaki mo e whikau he tangata. Kai whauru mga hao naka ina hona pia tau tōre maroro ia. Naka iwi e Iesu ala tōru ni proto me reura ke kamtanga. poko rau tōru kua matafuruara, poko rau tōru kua maroro kua talahaua he maroro. Kai ui e isu a rau tōru ne lotu makai. E, hana e taha he tawhaka veanga, he mta patu he ui hakiriso ma rau tōru he kamtaka. Si mono muanterea ia kopo mo Ioan loto makai kua hiki hake e daurima ma inaka i fai huhu kai longona niki he loto longona niki he loto i fikau e tama he tua kua ui mai tau fituru ia to toru he whara mga ahami do mena ki ki he mui ni. Tafutului me wharua pisipisi na kai whaiaonga mai tamu mui tau pisipisi ki tau hane mori e me mana mna te fuki i whaiaonga tau anta mui ai nei kai whanongonongola ki whikau he iki maha tau tolo tamu mui ki pungpungi ko isu ne ui whakatonu ki au isu wa ui whakatonu ki koi poke hai ai na kai e rongona anga fōu ki he tau fōu ni. Ronga tō matanga hua ki he kehe e ngā hua he tua poke ngā hua e mā whaoa poke ngā hua mai e ka sia e tangata taka whanga ki a mahani whamun taha ia e tau matapangi ki e lata ia mai ki si aanga e te tangata e mahani whikwhikau me whakamuru e longona ang haukuro lotu makai ki e ua aki e mahani whakamuru ki e takawhanga whakarulahi ki e mai ki ai ki e longona rulahi nākai ni longona ki e tangata toko fia. Ko e mdapatu kumi taututaki mua e whakamoyanga mua e ki foki mo taha ki ashaki e kautu hea tua ki e larulangi ua ui mai e ia doktoru ki e puhala mo ui fuu. Mwe kwa eke fuki hata tolo tamo mui wa matahala waka ke fakikira atu e mama hea tua mai tokolong. Pema hea ke kamataanga hea tuhi ni ke eke mo tangata takafanga tangata. Tangata fushika mai tau tangata mai kautu hea tua. Ko e arito heia, he launga mai mgaho pungipungi ni. Hanani hata tōra motu ke motu nei, lotu ko whakawhikau kia hata tōru toko ngāwa rahi e tangataka hua ke waha. Pieni hata tōra motu ko niwe whikai. Toko ngāo ngāo rahi i lōnga he tau whakakoanga ki he mga ahu ni. Ko e ngā kia e rongo nānga lō rahi. Ki he tapunu he ui hea tua mai he tau mumui. Ui hea tua mai taha tūtaki. Mai taha ki he whakamatāra mai whakikila e kautu hea tua ki he rarurangi. Furuala e ui e tua ngaro foki e pohalo e hana ui kai amamuna kia doutoro ki taufuni kia whaikehe e longona mua ato kia doutoro atu hau fuat me amamuna ki kia putola sia ae e kupenga he tua poko feni e, e, e tama matatahi ka whakatoka e ku penga. Poko tama pupo ka whakatua e ku penga. Poko feni kai amamina ki a tautoro ki a puto ala sia mai. Amamina ki a puto ala sia mai. Ki e lata ia moe kautu e atua. Tau kapisinga. Kua whanua no mai e mgaho pungi pungi. Haia e pareko. Ma e kamtanga e tau, ma e tau mamui. Laulohi. Nā kai ni kui hoko ia. Kai ui ke mai ke whakalolohi atu fuki. Ke taha mai taha. Ke lisa atu fuki he taha e ku peang hana. Pihia ni ke taha mai taha. Kai ke kua tosi me ika ko mau he tau ne mori ka ei fai ne tosi au pē mai Jesu tō taha buke tō kua i eito tō hae tō tōru e koe tosi e ia e kai mori tosi e numera ka pē Jesu e taha buke tō kua kua fia fia lohi ki talia e ke mrui nei tau takawhanga e tau ma e hato tōna tau mumui naka e ni koe ngā hua he tau matua whakawhikau kaka ngā hua mā tau tōru osi ki lota i kāri sia tau tangata kua whiri ki ahi ahi meriweki whakarataha me matua whakawhikau pia ni me tau tūtaki e kāri sia koe ui whakarurahi kumi whakatoka e kupeanga ki rounga tau mata tawhi tawhi ki eke i mua e tokoranga wa o hororoa nani he muini e kaku i whirianga hai e ni i whirianga he tangata ma tu tolu whakatū nani e kupeanga poko e heingoa e aora kamua kai e mamunaki he mana he tua tau kina mai tau kina mai mai kautu he tua munuine aho munuine foki i whenong he tau mai hātou tōra tau mamui whakau he pūtolosia kupenga mai kautu he tua ai nei hako pē mai mātou tōru he mgahapungpungi to e ki e wa mua mo taka whanga e tau tangata ka mata mai aro tōru ni hoko furu maua ki hoko mai ke raha ni kua afe mo afe e tau tūtaki e kua whiwhiri me ui he tua i kumi e tangata mai hana kautu i ngoha matua me tama mai anga tapu amen. Yo nava mwe fwe ki mua he tua ki lolong.
Thank you.
whakausia tau tūru a whakaroanga tapuaki ke Riongi hau a whetangārui atua kua whanonga mau tūru ki ai moe ewa manaki ki a Pūtorasia ki tau mamui whakawhikau mai tau nei rāngu matai mai ki tau mamui he whanonga ki rung he tau mwhawhawa ki rung he tau ekalisia kua whakawhikau ki ai pieni me tau matakau ki ikehe kua fuaki e tau mamui ki he tahaho mwai tahaho ki e whikawhikau mwai whakamuri ai ko miena ke maam he aho hawa motu tau manga whawa kua kua pihia mwai maso maskelea ki tau kawenga ki ke e tau mga whawa niwe pihia ni mwai tokoronga he tau mga whawa kua kisia ai mauturu ki tau TV marangona ki tau leo taong kua maripiripi moe momori ai i toko rong hako i tau whera kutaki poke i tau a whā me i tau mafuiki poke i tau mena ki ike he kua mamasi ai i toko rong kua i atua nai kai liongi whakaroro he mai tau mga whā ni ue kona nofa whanue i muru nei e nao matai i tau mamui kona nofa toko rā pihiri mi tau mga whā kua whakatutuku hako mana kai nanga kua mohi mai mui nei to mna ki anga o shia matoru mai maa mea nei tuku atu ki mua hao i atua mua si mui te ki taki a matoru a whenong ki ngō hao i su kua liung atua i amen ma tu taki ki whanonong ki whare tu rorongo tapu hata tolu to hoko mai e mangaho ki e lata i e mai wharu a whakeroa singa e whauri tau rongo tapi atu tora moto kai matu taki e maho ni ki he whauri tau rongo fia fia ki e whanongo ki ei ka to hoko me e maho ki e lata ia mai tau whakai loanga atu tūru.
Pacifica, wala lola. na toe kiau. Pahakari mo pepe koe tama vasele ne fea ki maya koe mai e tose. Koe alo kia poke alio poke tave na pakalo pafoki. Ne toe anga ia ke a te au mau si loto mai na koe kia. Animo pepe koe tama vasele ne fea ki mai a koe mai e toste. Animo pepe koe tama vasele ne fea ki mai a koe mai e toste.
Nei mai e tau whakairoanga hatu tūru. Whakamua, koe whakairoanga mai tapu mga whaua he lilifu sani lakatani, sani eria lakatani ki he ekelesia inutoni ki he mgaho afiafi a mgaho. Tō whakahoko i he mga whawa sani e ria lakatani i tapu mga whawa ke he eikarisia i Newtoni e mgaho a fiafi a mgaho tō kamata i tapu kianga he hafa e mtaholaono kamata i tapu kianga he hafa e mtaholaono mai longa foki e tau tokaanga mtoka ka apiopi e tokaanga mtoka i tua e whaitunga a hai e foki tau whahi e polatu e tata mahala iki iki e to hoku atu ke whaitunga ke whakatu e mtoka hau a hai e foki ta ka paki lunga ne tata atu ke whari binisini. Hei, ai a taha ka paka ke whakaonga ka e tutungi sēni ka ai ka e kai mitaki he tutungi ka i aonga ki whakatū na mtoka e tā mena ni i lati ki tū ai ni ke mai te fua ke toho e mtoka hao ki uta hei he whakairoanga mai he mga whaua hasani mai he hana whakareheri ko Tamifini ko Kayleen Wilson a mai he hana tuku ua mai mga whaurauhi a laua tu whakareheri mai mga whaurauhi e ririfu a sani lakatani tu kua mna ki fōki hana senongasi ke ruki atu ke moto he a whaiumu e a pungi pōngi. Mtoro ni whia manako ke whiliveia mai mga whawa, e hai e tausia ngai ki ni tōne am ngaho, mo e whai fōki ni whakarati au, ni ngā whangi fōki ni e kaina, he mga whawa i okarane ni. Ki lātu mo mtoro kua manako ke whiliveia atu, ki a keilini, mo e hana lofu, me mga whawa au hana tūra whakatutuku me whakatu kihe kihe mga ahu ni whakaino anga mai hata tūra tū mga hua e tata mai whoki tua i ta mga ahu ke e liu hawhangi e hata tūrua tō whakaroanga he kātisia a tapu e apungipongi tō hawhangi e tapu ki anga e hata tūra tō mtu whine whakafitu i anga e fine Kirisiano ni we ni toni tō hawhangi e tapu ki anga ka hiri e tapu auroa hātou tōru he mga ho pungpung aia e tau e whakahoroanga me tau kotofa kua whitaha e whakahoko atu kua maanga ne nākai maua kai mna tau mōs kai kua nākai maua si mātutaki ki he tui kupu a tatoru e te kupe e mtakau tu mdu fin puke matu taki foki ke matua taki taki e tau mdu fin fawaina makani ke lata ia mai fukaroanga ke lata mai ahotop e tu afangi foki e fona e tau mamatua siakonu e tunga ne famahani ai kamahina taki ta ke e te hawhangi ni ke tau whakaroanga tō whakakofono la tau tūru ke mahina fōu hau e tekiteki anga ke tapu ki anga e tau mamatū whin kai hawhangi pukirion ke lata ia mai huhu mawhala me whoru fuki a whakiroanga e hata tūru e kārisia mna di ke tuku atu i tau whakaue ke tau mangawhawa e aho tapu e ne mori atu kua huhu mai me ta pua ki whakarataha ia tō tūru mga whawa he mtu whine ko Nehusita Siohan kau rahi ki he tau lofu tukitaki maanga mta lau lota mta afi mo e hawa lofu pia ni me tau mtu he maanga whakarataha fuki na mga whawa tonga tō kapisinga e kalisia ko mea ki ke tabua ki wharata me whakamana tuai e mui he matu whine kua mohe pia ni e wharu mai longa whuka ko maua e hau tapu o ipurou ki e tau mai longa osia kua maua ka lata ia mai whakaweanga ki he mahani he tau mumui he whanonga ni mai whakaweanga ki mua he tua koe whakainoanga kirikiki tonga kua whakaino atu tō whakahoko e tā whakahiku ki e sivi ko hai ka koutu e whewa kirikiki tahaho he tau nei tō whakahoko he awhi ume a pungpongi ki he mare i amandaila hai e ne tō whakainoanga ko whita he whakaino atu he tau kau kua mamnaki ke tā si whakamare mole mitaki ki e uhu mai he mga pungpongi ka e whakahoro e tā he mga hane moru moru mitaki ai e aho e vevela mai e la e vevela mai e la ko osi tu e tā ka kumna ilonga e tau tā ni ka toru ni e tā whara tiau puke whā e awhi umu si osi e tā kiriki whakosia e kiriki ki tahaho hātu toru e haia ni e tau whakiroanga ko meki ke mō he maha nei te tamu tō whine whomere mōre nā kai whai kai auroa he maha wahiri ham tōra ta pokianga tūngana wha mahani iei nā kai whai kai auroa he maha wahiri he ta pokianga kai whakatiritari he ta mga he mua tūngana whakatokanga e taone mōre atu ke lata ia mwe i karisi o rolohi ha tau tūru ke tahani e mangahu mne ia ko whakainoa atu pia ke mahu nei ni ke tau no si awe e te ma e hawa kai e lata me au e kai mtaki fuki ni haki auroai ni gai e mongo fe ni haka lata tunu e au e kaka fukumuna tua tu pihia ni ki te shoshi noa koe mtu fini ki lata me tau na kai he mga kwa hiu ni I am told what the Pokiang. Be had a tort of Ferroang, I came round eight, I go for Ferroang or Pokia Yau. It told you came mad to get. I had a furrow, a toro of your fear, or make a gay, forgetting to get him round eight. My double fear, gay pung pungy.
Yeah.
me foro a whakiroanga hato tolu mwale mwale mana tu mai e tau matangahua he tau he mga whaoa po ke maanga ke e whakairoa mai ke ngata mai e whakaroanga kāre nangahua hato tolu he tau nei ko mna ke ke roro me tau mga hui mua kuku hui mua mwale mwale tau mga whaoa tu mta kau maanga ka whai muta ngā hua he tau nei ki whakiroa mai ke nata mai kua horanga ngā hua hata tōru ki mei longa i tau whikau ka e ua pita pita he tahe ahu e mei ke whakahora hora me tau ahu he tau he hata tōru a kamatahanga he tau nei pieni ni whakiroa tu fuki kui mtōri tu maanga ni pake tamta kauri nā kaila maua tu hokotaki e la tei me hautaki a tau tōre tau whamne mori i whamapopo mai i tō whikau i a tau tōru e whahe tapu ni e ue whikau i koraki whamapopo mai whahe tapu ni i e la tau mai i a tau tōra whakaharoanga o atu ei e tau fō ni tata mai tuai tau mga hoki whakausi a tau tōra le taong ko e mna ia ko ma vihi atu fuki ni e mga ho ni mo nui ne aho mo e tau ngahua ko a mna ki iai mai iau he mga hui pōngi pieni me mtakau ngā hua he le taongo me tō whakawhakau ko wea tūleu tūleia mō Norisa pihia ni mō Tina mō Fia mai ema tūruosi ke mga hui pōngi ia mnui ni au tō liriu ki whiriwe ia he whahe tapukau
Things like beautiful flowers that I see back in the island, fruits and vegetables.
You can touch the roots of the country, of the history.
I like and love Auckland because it's very green and it's very natural. I live here from the last long time, so I love it.
Four Planet FM.
I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive.
I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around and around and around. I fly a starship across the universe divide, and when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again and again and again and again and again.
We'll be right back. kala makainga fo oi Aotearoa o fa hoko atu ia e fiafi tua pulelulu ko toa pe me taimi faa ni manoa ke ni maa ni menima e fiafi tua pulelulu i e letio planet tahanoa faa po iniono FM
te mau whakahoko aduai hangahi o ngongo whakatu ufa kau kau mo whakahoko hangahi whakaike eke moha whelafo aki whikau aki mua nofo a kainga o tau fai i Aotearoa me he whakaloloto e ofa ke whakaloloto o e ako pego e tawhaaki whakaika no mika e family ko e mau visione ia ko hea beha ngahi isiu o kune wesia e nofo a kainga o tau fai he whanuani te mau kalanoa ki ai
o wana ngalo whanongo mai ke kainga fo oi Aotearoa taimi whaani manoa ke ni maa ni menima e fiafitua pulelulu katoa pe Radio Planet FM
Malo anito ke lau